man big star Uganda, representing the serious music. One hand on the beat, enter. Gaga na mazina kungu fu dance, to wakana gono kungu fu dance dance, kungu fu dance. Gaga na mazina kungu fu dance, to wakana gono kungu fu dance dance, kungu fu dance. Kungu fu dance, time ya kilasi, peya peya mumu ni red dance. Abalizi na abawala mba wade chance. Kungu fu dance, muli mune kalati. Siku zina vuzinyi tukole exercise. Mazina getu zina gali samezi. Goga igo vera so interesting. Every time we keep on testing. Never name baba vera so wondering. Wait, join us in the dance. Tukwata mchu watu nyumire dance. Naja kubaja kwa stress akase kukumata. My fan, this tune for you. What down? The balance the body mnyu mirwa kaimba kaka no over stress. Tetwa galaba test. More in the space enough.
Serious.
Gaga na mazina kungu fu dance. To wakana gono kungu fu. Dance, dance, kungu fu dance. Gaga na mazina kungu fu dance. To wakana gono kungu fu. Dance, dance, kungu fu. Surprise. Ayagalo kukaiga weko la vote. Tibela siri ya soba lage waka. Jamali boneless kano toka sobola. Jetuwa gala muba liso izilesi. Careful who are not careless. Kazine govuga nyangali mresi. The biggest time shot man dangerous. Ndibiza tinyumira kungu fu dance. Ayagala kano kukalo wange no panty. Inkola binyumira ni my friend enjoy. Nipa kugaje mokusima kweda kugani. Kanaka imba the source of happiness. Ndi musanyi fuku wamba evidence. Asabu love sabu zigwe kakasensi. Nika mapesa waguru ne wansi. A baby watu sunda paka wansi. No serious music entertaining. Why? Kill them. Gaga na mazina kungu fu dance. To wakana gono kungu fu. Dance, dance, kungu fu dance. Gaga na mazina kungu fu dance. To wakana gono kungu fu. Dance, dance, kungu fu. Guno mwaka mpya style mpya. Zembalumbia nga chuma cha mzungo. Ligino baku vino vidipu. Sawa ya kuchusa industry muziki. Tukole mix abatona bakulu. Zembalumbi deno mwene tune. Kungu fu dance mwofu ni the chance. Buli rose no ulamu wabu chamuka. Ndige chakabio ngomani uli la westuka. Short man big stance zeni mutabuka. Kanuka lango tega matoka ulile. Tivofuna kado digidanga mu. No time to relax sipozo kuzinamu. Serious music nze kakati mbasude muka. Tonga ya lima ya chali mpanzo kubasesa. Waya se vya ipije makaimba kaka no kwenye milia. Kungu fu dance yeta sosula kwe. Tivozino mubili guba easy. Waya se nawe kenyina tobe la busy. Enjoy my music.